Yeah, Johnny T representing 254, Damian Melody House Production. Hii ni Gini Mzea. Sikiza mistari. Baby nipe yo penzi. Baby girl, wanna once legi. Nakupenda sana ndio mimi ni kuhenzi. Bila wewe, mimi siwezi. Every time you are in my heart, yeah, I gonna make you be my wife, yeah. To the home kwetu huko macha. Tune washikaji wangu kaka that, yeah. Mina penda, mina data. Everything kwako sige hata. Nataman sana niwe wako. Kama kawa, uwe wangu forever.
My love for you, your love to me. We're gonna drive me so crazy. Be there for me, forevermore. Tu wishi mina we mpenzi. My love for you, your love to me. We're gonna drive me so crazy. Be there for me, forevermore. Tu wishi mina we mpenzi.
Moyo wangu unatamani sana mimi niwe wako. Kila mara mimi ninataka niwe karibu yako. Ai, kila kitu chote kwako. Oh ai, nipate penzi lako.
Gonna drive me so crazy. Oh, oh, I. Tu wishi mina we